Block boy, flop boy. One time. International.
Direct one no more.
DJ, Derek Effects. Fino Fino. Mr. Flavor, tell him. What you gonna do?
Oburugodino mwana nsobu, oburugodino kota kariano, oburugodino wasabamono. Eme no mani ndeme bafuma. What if to say I no fit pay the bills? Will you be down for me, baby? You go there by my side. One more. Tell me. You go there by my side.
Ọkwife ji mụ na gị jisi anya ike, ka ọbọkọ wa mị mebele m ntị ike. Nwa ogbe ị ga-abịa kwụnyelu m n'ụlọ ikpe. Ụmụ nwa tụrapụ m nga eji gị mele ibe. Ị ga-ebu mma ọbụna menwere stamina. Ị ga-eso ma mesoro ndị timba ankaliba. Chee ihe ọna stamina, eke na nka bụ anima. Afia bụ nịcha lụgwa m ga erezi gị kapịta. Bọdo plis, a na-eso onye na-ebe akwa foto a resi ya chiiz. Ọ bụlụ ụgbọ ka ị chọlụ gwa m nga e gị kiz. Andị kwụlụ m n'azụ ma moralụ go inkriz. Ọ bụrụ si na asị m bles yu wen itam ai sniz. Ị na-etinye m n'ekpele n'itam yu onyo niz. Fakwa gị na ndị rongo bebi wi yu disagri. Ị ga-eme m onye isi ndala si m tinye isi na briz. And ọma na dat ọmụ chee na mi yu go bili.
Oburugodino mwana na nsogbu, oburugodino kota karianu, oburugodino wasabamono. Eme no mani ndeme bafuma. What if to say I no fit pay the bills? Will you be down for me, baby? You go there by my side. One more. Tell me. You go there by my side. If to say where they can change you from my side, oh, I hope say you no go walaga.
You no go walaga.
If to say me no can get to, oh, see we can, oh, I hope say you no go megaria. You no go ja. I put my time on my whole life. I put my hustle on my whole time. All for you, oh my baby. Just because I say I love you. Oburugodino wabaganu. Oburugodino wamwoma munu. One more, baby. Bamaza. Bamaza.
Say I
don't
pay the bill.
Shall you go there? You gotta know.
One time.
One more.
International.
International.
Me and the things
that you DJ Derek Effects. Mr. Don't be on this one. Blackboard.
Swaps, swaps.